Yesu yebazwe, twebaza Katonda olw'amakya ga leero, twebaza Katonda olw'obulamu bwaffe. Wiiki eno omulamwa gwaffe guli mu kitabo kya Isaiah chapter 54 from verse 16 to 17. Bible wetu egamba, "See, it is I who created the blacksmith, who fans the coals into flame and forges a weapon fit for its work. And it is I who have created the destroyer to create havoc. No weapon forged against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is their vindication from me." Hallelujah. Amacha ga leero njagala okuteekateeka okulwana olutalo lw'omwoyo wiiki eno tuwangule. Mukama ffe baziwe. Ab'emikwano, our God is a fighter. Our God is a warrior. And the Lord believes in us to fight battles and win. Hallelujah. You are God's battle axe this morning. Amacha ga leero nzo okuteekateeka nga nkugamba, gwe kyakulwanyisa Mukama kyayina okulwana entalo zonna ez'omwoyo ne tuwangula. Tulaba mu kitabo kya Exodus chapter 7. Bible yayogera n'egamba, "And the Lord said to Moses, See, I have made thee a God to Pharaoh." Buli lutalo lwonna Katonda lwe yalwana ng'akuba Falaawo yawangulira mu Musa. Mukama ffeebazwe. God won wars. Hallelujah. Yawangula entalo ng'akozesa Musa okuba Falaawo. Kitegeeza ki? You are God's weapon of warfare. Amacha ga leero nzizo okugamba nti gwe kyakulwanyisa Mukama kyayina okuba omubi ne tumuwangula. Hallelujah. God intends to fight battles through us and win. Mukama ffeebaziwe. Amacha ga leero nzizo okulangirira era okugamba nti gwe kyakulwanyisa Mukama kyayina. You are God's battle axe. Bible yogera mu Jeremiah chapter 51 from verse 20. "You are my war club, my weapon for battle. With you I shatter nations. With you I destroy kings. With you I shatter horse and rider. With you I shatter chariot and driver. With you I shatter man and woman. With you I shatter old man and youth. With you I shatter young man and young woman. With you I shatter shepherd and flock. With you I shatter farmer and oxen. With you I shatter governors and officials." Hallelujah. You are God's battle axe. You are God's weapon of warfare. I've come to stir you this morning. Wetegere nti oli mulwanyi. Wetegere nti mugwe mulimu amaanyi nga Bible weyogera nti ali munda mufe w'amaanyi okusinga oyo ali mu nsi. Mukama ffeebaziwe. Nga wiiki eno tugenda okulwana olutalo, njagala omanye nti oli kyakulwanyisa ky'amaanyi. Mukama ffeebaziwe. Mu bulamu bwaffe obw'omwoyo okukuwa omubi ne tumuwangula. Wiiki eno tugenda mmekana n'amaanyi ag'ekizikiza. Naye njagala okukakasa nti tuli balwanyi abawangula kubanga Katonda ali munda mu ffe. Mukama ffeebaziwe. Pulaani z'omubi zonna okuteesa kumbi kwonna tusobola kuwangula nga tukkiriza nti munda mu ffe mulimu ow'amaanyi era ffe baakulwanyi byakulwanyisa Mukama by'alina. Mukama ffeebaziwe. God intends to fight battles through us and win. Mukama ffeebaziwe. All our enemies will be put and subdued under our feet when we believe that we are God's weapon of warfare. Mukama ffeebaziwe. We are God's weapon of warfare. We can onokubacha kalero njagala okuteekateeka nti tugenda okulwana olutalo olw'omwoyo tuwangula amaanyi ag'emagombe okuteesa kumbi eri famiri zaffe, eri eggwanga lyaffe, eri ensi yaffe, eri ne kontinenti yaffe Africa. Mukama ffeebaziwe. Our God is a fighter. We are fighters and we are gonna win. Bible yogera n'egamba mu Matayo 16:18 nti Mukama alizimba ekkanisa ye ku lwazi terimaanyi g'emagombe galigiyinza. Mu ow'omukwano yagwe kyakulwanyisa Mukama kyayina. Mukama ffeebaziwe. Okukuba amaanyi ag'emagombe n'ag'ekizikiza galeme yimirira mu bulamu bwaffe n'okuteesa kumbi kuleme kuyimirira. Haleluya. Praise the Lord, brethren. This morning, I have come to tell you that you are God's weapon of warfare. With you, He shatters mountains. With you, Aranetalo Zona na wangula. Believe in yourself this morning. We are going to win this battle. We are going to fight. Era machagalero. Njagalo tandikire okumenya menyo kutema temo kusikiriza okusesebula mukama yebazwe kubanga omukwano. You are God's weapon of warfare. You are God's battle axe. He uses you to fight battles and win. Hallelujah. Mukama bapero mukisa. Tunatandikira omutu tuli olwalero. Have a blessed day. I love you.